Abangani ngabantu abakhethekile abasenza sizizwe sikahle, sijabulile, sithandiwe. Ngesinye isikhathi abangani bayadinwa, bayadabuka, baba nomona, bashintsha ngothando. Kodwa abangani bayakwazi ukuxolelana, axolise omunye ukuze bakwazi ukudlala, ukuhleka, bashiyelane futhi bavumelane. Ngabe wakho umngani ukwenza uzizwe njani?